I just wanna spend my life with you for the rest of my life.
It's too cute, baby.
All right.
I just wanna spend my life with you, baby. I just wanna spend my life with you, my darling. Nife unisike ufiniko sike mpenzi. Kama kitana nituko wote, kabri nitoi wote, dia mpenzi. Turn around nikumbie, hakuna wewe bila mie, hakuna mie bila wewe, lazizi. Umebariki wa roho mpenzi, ufituzika ni wangu lazizi. Wakileta choko choko mpenzi, hatuna time to put wise. What's up my boo, tundiki wanja gani nieleza my boo. Usinipetabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo, tundiki wanja gani nieleza my boo. Usinipetabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Mimi kama wewe, wewe kama mimi. Na haijalishi kina kipi nimezama penzini. Wanatamani kuona tumetemana lakini sisi ni watu makini. Vikiumana nisiria we na mimi. Kitu nachopenda unakomana shida. Hata nkikosa ntakikisha unakula unashiba. Pesa na zaadi ni vitu ambavyo vikupi shida. Unaita vitu vya kawaida upato vikose barida. And I'm gonna marry you, I swear. Ukiacha baba mama, you're the only thing I care. We're so getting bobo, so sitaji kuona spare. Sema unapotaka kwenda, promise I'ma take you there. Sakupata na tamando, mana kipiga kazi na chingamka. Naletaga na vipiza, wasione mtoto mzulo. Kasani dagia, wasione tuchombo, kasema kifaa. Unanifana kufaa, shida zako za kwangu nazivaa. Mimi na wawo kwa shida na bra.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
What's up my boo,
usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
Watagawanya na kutoa.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell me baby.
Usinipe tabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. Tulikutana wawili mpenzi, tukigumana wawili mpenzi. Yanani ya baki nani mpenzi, ayaya. Viko vitu vaku nitenganisha na avo ila siye nilie na esasa. Sababu niliapa kumpenda kamwa kutomwacha. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipetabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu. What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo. Usijipetabu, kama maswali ya wewe ndo jawabu.
It's Servala baby. This is my boy Klasiki with my boy Lunya Boozy. Golden never gets older baby, yes sir.
What's up my boo, tunde kiwanja gani nieleze my boo.
Tell your friends, tell your best friend, we're back in the game.